Eze nwa nyori efa mejere bu yero arusi mmiri. Idi na arumu kankuna gerezi na na nobi. Ebu ezwe ejere ol na ho nota na ho. Kwado nda egwe eruo na obuba. Ki Francis nna nyerugo. Okafo. Omezi nna na ro ndi zogo. Omezi onye ogna na ozuza. Businessman. Boston. USA. Ekenem Chief Christie. Imezi ebune. Obwe fieza afuru kwa na newi. Chairman, Chief Executive, Gold, SES, Corporation, Coasting, USA. Ekenen Chief, Innocent, Emeka Okori. Akwa akuru, na akwa akwa. Ohamadi Kendibo, Businessman, Boston, USA. Ekenen Chief Doctor, Clement, Chimezie, Chijioka Anozie, Nzobi Nuzobi, Omeremba Nakokwa, Attorney at Law, Oko Sirime. Aju Jejo, Chief Hillary, Ake Muihana Cho, Izumba Nolo, Na lolo ebio ihe na ajo oku enyere mba na olu ekene chief doctor chimezie duru ihe sie ihe rigoba na olu bakata bakata bi simba onye jidere bi isi Bakata bakata bu isi mba onye jidere bi isi Nkumpara na ajo ya buru no njanya na nka Nkumpara na ajo ya buru no njanya na nka Oya ki je si oku o e na choku ibu mo Oya ki je si oku e e na choku ibu mo Odele
bwa ije bwa ije bwa ije bwa ije Odele bwa ije 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 bwa ije
Ọgbachawa ka mmadụ ka nje mene ọdọ na mba mba na akwara akwa n'ọbọ dokụ na-eme mụ na amamihe mụ mere n'uwe m aka ndụ ọcha
barịsta
dọkọ
pọl
ume ukwu ose a na-agba okirikiri na arọ ndị izọ
semmanụ
ọdị mba ọnịcha n'agbamonọgbọ keka nje menue oluwe mgbe ekwe na agbamoku n'ọgbọ aka ndụ ọcha
chiflin
duru ihe sie ọpụta oke n'ọlụ ọ kpotiri me ụmụ ofeja dị mee ka ọ bụrụ egwu Chisodi Duru Nori Akua Mori Duru General Manager NTA Lagos Ndoma Ekele Mr. and Mrs. John Awe Kusi Ebe Kuolike Nigerian Police Officer ọma nke o jiri sie n'ike na ọrụ ogo mgbe e ji ama ndebu nde adamazi misis alid anọruo ihe a na-achọ o
Odebo NTA Sababa Ogo Sirime Onyenze Iwale Anoruwe Chana Cho Obwe Finna Nyerugo Nolo General Contractor Ndeji Dillo Godo Ekele Mono Hey Ewo Badi Kinga Wona Arusinanka Driver Na Nyubo Kamara kange me makibowa. Omo karadi be mo koroda mani yenge me no morube. Lady Jojo, you're the pillow, come on.
Oyu ko bi ro mu. Ube ye jamba na nyo ni zoku. Afro boutique. Mwazbo. Mwazbo lina, USA.
Chief J. A. Dim, Director, Dimmark Inter Limited, Akiwe. Ekene Chief Ben, Dubai, Director, Venice Hotel, Akiwe. Honorable Syndicate, Chairman, Managing Director, Crypto King Group of Companies, Dindi Ine Wewe, Dindi Owanine.
Oh, what's it, man? I'm going to call you to say you can make a baby. Can I buy a bag of yours, joy of yours? Lady Hope, I want to pay my baby car. Ugeza, check on us, I buy a canadu. Ekwe, Robin, where you're going to be there. Francis, Tupuko, Omeniri Ohara, Arondi Zoko, German APU, Washington DC, USA. Oji Nkoji Jisye Yike. Ekenami. Christophe Fabelen, Abo, Inam Ebon Nadina, Ebu Ebon Abuba, Ogura Bogu Maria de Mayame Nebe Watijere, Ogura Bogu Maria de Mayame Nebe Watijere, Yebe Nebe Watijere, Ede Tijero Yumpu,
Yebe Nebe Watijere.
Ti ji ọgwana obi ọha wọ london olo ihe mere enyi na ihe n'igbe ọgụ asaa n'elu asaa na ala ekele m pita mmụọdobere ojemba ọnwa na-esiri ọha nwamuchu chairman tv ebe npc depụ emene pita ibe oke osisi na isi ochi vice chairman pdb enem isi depo chief vicent nwafọ idofufuma pro pdb enugu depo okafọ mawapụ ọgụ na-eche ndo na arọchukwu petron pdb enugwu depo ọkụ siri na ekene josef okeke nna nyerugo n'aka m oge ajụjụjọ simon mgbada mgbada bọọna onye si ka egbuo ya ekele hasent onyeka okwu a na-atụ anya doro mbeji omere ọha nwatakwa akụ enugwu agide ọ gosiri me naeje gọbụrụ egwusizụ ọya zụ ọya ọya yọ na egwu erugo mgbe eji ama mgbe bido m nde eji ama mgbe na-abụ nke bụ oke eji eme gbajiri kedu n'ọkụ esina nke weta ibe esiri ibe weta ibe esiri ibe weta ibe a echikwa ya ọnụ awụ ihe kwuru ka a na-eme ekene chief karịchukwu onye chi ya egbugbu ekele nkanụ chief kanụ agwụ ebe ogirigiri chief benet okoye na yoka chief ignatius okeke kabonya dịna egwu eru egwukwe nna ọgbụgba monde ebere igbo eme mgbe oge anya kele ihu ihe
onye ụlọ egbugbu nne n'ụwa ma na ndụ m je na june o nweghị ihe mere ndị nọ n'ụwa ha dị na-achọ ibu m ire kanụ ule ire kanụ na karịọ ihe ji masị ihe ji masị n'uwe buka a na-asọrọ onye onye ka na-adasọrọ n'ụwa o ihere ji ọnụ ihere ji ọnụ ihere ji ọnụ ọnụ anaghị epụta ihe ọkpụrụ
akpụrụ rote ọnụ kwuru ya okpụrụ rote ya ọnụ ekwuzu mma ndị ụwa bụ ọnụ ekwuzu mma ụmụnna kwagwe nna anyị ga-aga n'ihu ụwa dị onye mfe ndị ụwa na onweghị onye adụrụ mfe onye na-ekwu ibe ya n'ụwa o meghe onye ọbụ nne ma na onweghị ihe mere ndị nọ n'ụwa ha dị na chibu
kedu maka maazị samuel onye jesu ụkwụ narị atụ egwu n'aka ọkwa anyịjụ ji ọjụ ọchị bụ anaghị ọchị ukwu ujebe eze mma na aba keleke chiema managin darektọ yoka grup of kompani ekene ji emmanuel nwoke chiema managin darektọ emmanuel nigeria limited ekwuo nke mbụ n'aka ọkwa ajụjụ ejụ ọchị jeoo nwabeze intaprizes naijiria sọfin akụ ekwu ọhịa mmiri ụwa niile nke mbụ n'aka ọkwa
ekelekele eze nwaanyị jiri ana dike ọ dị na mba nke mbụ n'ọgị nwunye omengbe oji ọmụ
ebelebe
bụ ole ebelebe bụ ole
I'm gonna go to the hospital. Oh, Ebe ezu ejere ọlụ na ahụ nọta n'ahụ kwado na egwu eruo n'ọgbụgba. King Francis nna nyerugo okafo o meziri nna na ron dis ogo o meziri onye ogna na ozuza businessman Boston USA ekenem chief Christy imezi ebune ogbe fie za furukwa na newi chairman chief executive gold SES corporation Boston USA ekenem chief Innocent Emeka Okori akwa akwuru na akokwa ohamadi kendigbo businessman boss iyeri goba nolu bakata bakata bisimba onye jidere bisi bakata bakata bisimba onye jidere bisi nkumpara na joya buruno njanya na nka nkumpara na joya buruno njanya na nka oya kije si oku o e na choku ibumo oya kije si oku e e na choku ibumo Nzobi n'Uzobi omere mba n'aka ọkwa atọni at law ọkwa o siri mee ajụjụ ejụọ chief Hillary aka ịmụ ihe a na-achọ izu mba n'ọlụ chief na lọlọ ABO ihe a na-achọ ọkụ e nyere mba n'ọlụ ekene chief dr chimezie duru ihe si ye amara ka nje menu e amamihe mụ ji eme n'ọgụ na mgba aka ndụ ọcha inyere ebuna paiton ụmụnwaanyị okada gbakwa ịmụ na ọgbachawa ka mmara ka nje emene ọdọ na mba mba na akwagha akwa n'ọgbọ dotu na-ele mụ na amamihe mụ mere n'uwe mụ aka ndụ ọcha barịsta dọkịta pọl ume ukwu ose a na-agba okirikiri na arọ ndị izọ sema n'oge mba ọnịcha oke dị ekere mba na-agba m n'ọgbọ ka ka m ji eme nwe oruwe mba ekwe na-agba m okwu n'ọgbọ aka ndụ ọcha chiflin duru ihe sie ọpụta oke n'ọlụ ọgbọchiri me ụmụ okorobịa si mee ka ọ bụrụ egwu ekene nchi dị duru na oriakụ ya mori duru general manager nta lagos ndị ọma